kusa okubana wasinga balungi akafuba kakano kakwe muka ulire munange nyweza tiwali akugamba ku ekyo bw'okimala nakalabo ko kakano wano nina wakafaananyi nga kange okatwala olabengako nga wali ekiwubaalo okasikayo ng'olaba ng'empewo lwesuse munange kakubugumya mazima wampangula era ndi mu mutima w'ekyakalira nzuno weetaaye uli wamu wawo nze muntu akwagala ennyo asingayo okukulowoozako naawe munnange kyeŋŋamba tungi wanga kwata kwata nze ndi uwo kati bwe woyagalawo kwata awatakusanyusa oyogererawo tolumya bwongo bwo ekitakusanyusa okigoberawo kiba kibi okukisa munno ng'ate mwagalana tolumya bwongo bwo ekitakusanyusa okigoberawo kiba kibi okukisa munno ng'ate mwagalana mazima wampangula era ndi mu mutima w'ekyakalira nzuno weetaaye uli wamu wawo nze muntu akwagala ennyo asingayo okukulowoozako naawe munnange kyeŋŋamba tungi wange kino kirangiriro eri abasajja abakwanakwana munnyambe bannange nsindika okusaba eri bakosa abakwaniriza munnyambe bannange ono ye mumutalize nze kwesibidde ye dokita eka nze kwe mmanyi atakebeza mashini naye n'amanyi endwadde gye nnina
mpaka okufa mazima wampa